Mukiganiro giha ijambo aba twumviriza kuri radio Ijwi rya Amerika muri iki gitondo twaraganiye na Serge Gasore yoboye fondation yitwa Ejo Hazaza ifasha abana kubijanye no kubavura kwitaho amagara yabo mu Rwanda akorera ngaha muri Amerika bagafasha abana bo mu Rwanda. Turi kumwe kandi na Claude Bizimana yoboye projet ifasha abana babatwa gushobora gukorana n'abandi bana bava mu bundi bwoko biciye mu nkino. Turi kumwe na Charles Kabeza afise ishyirahamwe Extra Mile rifasha abana barokotse kwihonya bwoko mu Rwanda, cyane cyane abana bajejwe ingo mu Rwanda kubera babuze ababyeyi. Turi kumwe kandi kuri micro na Kamarebe Josephine ari I Kigali. Tubashaka dutangurire kuri Serge Gasore watubwira muri make ibyerekeye iyo projet yawe iyo fondation Ejo Hazaza muri make.
Ndabamwicaye fideli, murakoze cyane. Iyo fondation yitwa Ejo Hazaza ikorera mu gace ka Bugesera cyane cyane kwita kurebera uburyo abana batishoboye bashobora kwivuza, tukibanda cyane cyane ku bana bari hagati y'ukwezi kumwe bwo no kuvuga bakivuka kugera mu myaka 13-10, kuko tuzi ko ariho umwana yafashwe n'indwara ntabashe kwivuza amagara ashobora kumucika mu buryo bwihuse. Tuzi ko abana aribo Ejo Hazaza, twebwe rero nibyo dukora, tukabarihira mituelle de sante. Ni programme mu Rwanda bafite tukabarihira mituelle de sante, ariko turateganya ko bishobotse twazabategurira programme yo kubitaho, ari ukubavuza, ari ukubigisha imibereho myiza, kuba ahantu hafite isuku, ari ukubaha inama zizatuma batera imbere mu nzego zose. Rero izo ni gahunda turimo turakoraho, ni proje ndende.
Wo ducira ku mayange muri make ivyo ikora
iyo projet mbere Philippe Officer iyo projet in health development initiative and make a smart agra project gatoita COFAD bisobanura community of potters and health and development. Hanyuma tukaba dukorera muri mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo, tukaba dukorera mu gitaha cya Ruzingi. Hanyuma kamvuga kimwe ku bijyanye na siporo, ko akenshi abana hari iyo proje bita COFAD ni community of potters health and development. Ni proje ishaka gufasha abahejwe n'amateka, ariko ngo ntabwo ikiri abahejwe n'amateka, ni n'ubwoko n'abasongoko tubivuga muri rusange, bo kubafasha mu buzima n'iterambere. Hanyuma cyane cyane njye mukubiri ndi field officer mbana nabo mu buri munsi, kuva muri mu 2008 mbana nabo ubuzima bwa buri munsi, ako naje kuransanga ikintu gishobora kuintegra muri sosiyete abarika dukore sport nabarika nziza cyane, kubera yuko ahantu biri mu kibungubu kuva mbere y'abaganga bita Ruhangare ahantu mu ishyamba, ariko ubungubu leta yabazanye yarabubahiye ahantu batuyantu bita cya Ruzinge tuyameze neza. Hanyuma rero nsanga sport ishobora kuintegra sosiyete, abantu ubungubu barakina n'abandi twakinoza football gukina no gara soka umupira w'amaguru ngo barakina basuranye, abana baraza mu kibugo muri ibi bihajo batuye bagakina bakisanzura, ku buryo bona ni uburyo bwo kwegera muri sosiyete, ko nkuko bavuga ngo nawe junior n'abateka mvuga ngo ntabwo bisanzura n'abandi, ariko ngo barakina baranezerewe namwe maji mwasanga ibintu byiza cyane. Ku buryo
kuba ariko baratwumviriza turiko tuganira na Serge Gasore ayoboye fondation Ejo Hazaza ifasha abana kumujya no kwivuza. Turi kumwe kandi na Claude Bizimana afasha abana babatwa kubahuza n'abandi bana bava mu bundi bwoko biciye mu nkino. Turi kumwe na Charles Kabeza ayoboye ishyirahamwe Extra Mile ifasha abana barokotse kwihonya bwoko mu Rwanda. Kuri mikoro kandi turi kumwe na Kamarebe Josephine ari I Kigali mu Rwanda. Tuze kuri Charles Kabeza, iryo shyirahamwe ryanyu Extra Mile muri make mwotubwira neza ikintu mukora.
Murakoze fideli. Extra Mile ni umuryango twashinze mu 2007, nawushinze maze kurangiza icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Ahanini impamvu nanjye nashatse kugira ngo nkore iki gikorwa byari ukugira ngo she bagenzi banjye, kuko ubwo buzima nanjye ari bwo buzima nari narabayemo, usanga ariyo nzira nziza nashobora guseriva kugira ngo numve ko nanjye hari umumaro ngize. Ubwo rero mu bintu twabafashije, twagerageje kubafasha mu byerekeranye n'amasomo, ikindi twabafashije ahanini byari ukugira ngo nabafashe mu buzima buri sosiyale, kuko burya babuze ikintu gikomeye cyane. Abana twakoranye benshi hafi babagara abana basa nk'abayoboye ingo abandi ugasanga baba mu miryango yagiye badopta hirya no hino byari kugira ngo tubafashe kugira sense ya famiye. Ni muri urwo rwego twakoze cyangwa dutangira ishami ritoya twitaga mobile family, aho itsinda ry'abantu bagendaga bakajya mu karere runaka bakagenda bakamarana n'abana iminsi myinshi kugira ngo bongere bagire sense ya famiye. Muri urwo rwego rero twabikoraga ariko tunabafasha mu burezi, kuko natwe impamvu twashoboye no gufata iya mbere kugira ngo tubikore nuko twabonaga hari ubumenyi twashoboye kugeraho. Niyo mpamvu natwe mu mpano twifuzaga kuzakora twabaha uburezi tubafasha kwiga za kaminuza. Ubu abanyeshuri barenga 40 mu minsi mike baraba barangije kaminuza, bamwe batangiye kujya barangiza ariko abandi icyiciro navuga ngo cya nyuma kizarangiza umwaka utaha. Ariko si ibyo gusa, kuko twifuje kugira ngo amateka y'ibyatubayeho ntazasibanganywe n'iminsi, ahubwo ni muri urwo rwego twifuje kugira ngo dutangire ishuri rizigisha rizajyamo abana bafite imibereho cyangwa baca mu nzira nk'izo twaciyemo. Nubwo nta muntu twakwifuriza guca muri genocide, ariko ba bana baca mu buzima bw'ubukene, buzima bw'ibibazo, buzima bwo kuba badafite aho bikora, twifuza kugira ngo natwe icyo kibi gihango tuzasiga inyuma, aho tuzajya twigishirizamo abo bana n'abana bacu nibazaza bazanakomerezemo bakomeze bafashe abandi bana. Ngibyo rero dukora mu Rwanda.
Ubu naho ni umwanya wo kubaza ibibazo. Kamarebe Josephine akabazo mufise ku labo batumire banje.
Mfite akabazo nifuza kubaza Claude. Yavuze ko bafasha abana batwa kwiintegra muri community bakoresheje sport. Ese arabona bifite impact? Niba abona ko ari cyo bihindura, ari cyo bifasha, ese ababyeyi babo bo bimeze bite?
Monsieur Claude,
nagira ngo twende grand jabana uvango kuba bakwisanga mu Rwanda. Kone bavango nabahejwe n'amateka. Uvango ntabwo basanzwe bari bugimva mu bandi banyarwanda. Ariko ubu ngubu sport barimo ubu ngubu bakina n'abaturanyi babo, abaturanyi babo barimo amoko atandukanye. Ubundi sport ni football, umupira w'amaguru. Nta ureba ngo uyu muntu aturuka muri aka gace, umuntu aturuka mu bwoko runaka, umuntu ngo uko ameze uko ari cyangwa ariko baraza bagakina bose, usanga barasabana bimva mwana mbere. Ubundi ntabwo kiretse no kwenda mutugezemo mwabasura cyangwa umuntu ko yaramizi babaga ahantu mu ishyamba bitaga uruhangari, aho bitaga bwiza hari mu ishyamba. Ariko ubungubu aho bari ubungubu barakina barasabana n'abandi bana baturanye. Usanga niyo integration ashaka kubabwira barisanga, mbese niba rero ubona ko bishimye ubona yuko batakiheje.
Claude, nagira ngo mbone ko kuba nakubaza wenda akabazo gato, ni izihe mpungenge uhura nazo iyo uri murahu nk'abo bana, iyo urimo uratekereza kuba warenga agace gatoya urimo ukaba wagera ku gihugu cyose ndetse ukaba wagera no mu bindi bihugu, kuko izo ngorane ntago ari igihugu cyacu kizifite zonyine. No mu Burundi dusangayo abatwa, no muri Uganda, ndetse ako gace k'ibiyaga bigari. Ni izihe mpungenge ubona ushobora kutugaragariza?
Ikintu cya mbere ni sosiyete igoye kugira urumva abantu baba basanzwe yibana ukwabo, none ukabafata ugashaka kubahuza n'abandi bantu bagakina, ntago ari ibintu byoroshye nk'uko ndi bo nk'ahantu ubusanzwe aho batuye n'ikibuga bafite bakiniramo, nivuga ngo baturanye n'abandi baturage. Niba mbere bumvaga yuko ari ikibuga cy'abahejwe inyuma n'amateka muri rusange, kugira ngo ujye kumvisha ko abo ngabo bahejwe inyuma n'amateka muri rusange mu rurimi tuzi neza rw'Ikinyarwanda ni amoko n'abatwa, kugira ngo ujye kumvisha uburyo undi muturage ashobora kuza gukina muri icyo kibuga, none undi muturage nawe kumwumvisha uburyo ashobora kuza muri icyo kibuga akaza kugikiniramo, ntabwo ari ibintu byoroshye.
Wagomba kubandanya. Sinzi washobora kukabaza kandi.
Nashaka kumubaza ese abo bana bafite ibikoresho byose bikenewe bya siporo, cyangwa ndashaka kubaza nyine niba bafite ibikoresho yanye no gukina umupira nk'uko ariyo siporo bakora?
Ntagusubiza gatoya, ibikoresho bimwe na bimwe birahari ariko haracyari imbogamizi ushobora kuyagira, ariko bimwe na bimwe mfite inshuti bimwe na bimwe bigenda bibuza, urebye ntabwo yagize ko birahari. Ibikenewe
Charles Kabeza, ni ibihe bibazo muhura nabyo canke hari ikibazo baza canke ikindi cyumvira uterera ku ikiganiro ivyimvira biko birahuzwa?
Murakoze Fideli. Yenda sinahera ku mbogamizi gusa, ahubwo nanahera no gushimira abandi bantu bose batekereza kugira icyo bakora. Mw'ibihugu byacu bikiri mu nzira z'amajyambere, tuzi ko buri teka ibintu byose bikorwa n'abaturutse hirya y'amazi, ariko inisiyative nk'iyo ya Claude, inisiyative nk'iyo ya Serge nigeze guhura nawe rwose w'umwana mwiza, kubona inisiyative initiative zifatwa n'abantu badahambaye batuka mu bihugu ndabona ari cyabo ikintu cyiza rwa urugero rwiza abandi bazigiraho n'abandi bakajya batekereza uburyo ba develop ibice bitandukanye n'amagrupa atandukanye mu bihugu byabo n'ende cyo navuga kimbogamizenda iyo bigeze nko ku kintu nka genocide cyo burya kiba kinini kibi kintu gikomeye gifite ingaruka nyinshi ingaruka zambere duhura nazo ni ugukira kw'ibikomere twifuza ko byagakwiye kuba byihuta ariko rimwe na musanga atari ko bigenda ni ukubitwara buke buke birarambirana rero birarambirana ku muntu wivumbura ntabwo ashobora kuzapfa kubona umuti ntiyapfa kubona umusaruro ariko tudutekereza kandi tunizera ko minsi imbere yenda bizajya bigenda birushaho kugaragara umusaruro ugaragara ikindi navuga nka message natanga ni kugira ngo abantu bashobore no gusobanukirwa ko muri bihugu byacu twatse mu mateka agoranye biraruhije kuvuga ngo buri wese nagira amateka yiyandikire buri wese nagira ibyo akora bizatuma cyangwa dutegereza abantu birunaka baze batwandikire ariko iyo dushyiraho ibikorwa nk'ibyo ngibyo biravuga kurenza ibitabo nkaba nifuza ko mu bihugu abantu bajya baca muri amateka agoranye akomeye habaho nko kuvuga ngo reka dukore igikorwa runaka n'uzavuka kera azamenye aho base baciye ariko babimenye biciye mu buryo bwiza bwa seri ubwo rero niyo message nashakaga gutanga murakoze
imbere yuko turangiza mbona ni ikiganiro cyiza ariko umwanya ugasanga utubanye muto hari ikindi cyumviro washikiriza Serge canke Claude canke Kamarebe Josephine hari ikindi kibazo wobaza imbere yuko turangiza
reka kandi ntumoze kucyo Charles amaze kuvuga cyo gutanga urugero rwiza biciye mu bikorwa ibyo twakoze byose n'ibyo dukomeza dukora nuko umuntu abatekereza kuri ejo hazaza ese abari umuntu bacu nibakura ese bazakora ibyiza hanyuma barenze no kubyo twakoze ubwo rero nta rugero rwiza ruruta gukora hanyuma amaso akabona cyane cyane ko ibyo umuntu yumvishe n'ubundi ibyo umuntu asomye bishobora kwibagirana ariko ibikorwa biri ahantu ntabwo bishobora kwibagirana ubwo rero ndumva nk'abanyarwanda bamugani twagerageza kwikorera turindira amaboko yo hanze cyane cyane ko usanga duhora dutegereje inkunga ivuye hanze kandi natwe twabasha kugira icyo twikorera mfite urugero hari Orferi nanjye nkorana nayo muri Ghana ariko urebye usanga iyo Orferi itunzwe n'abanyagana ubwayo ubwo ni urugero nshaka gutanga abanyagana ubwayo inkunga zituruka hanze usanga rwose ari nkeya ku ijana ubwo rero ndumva ari urugero rwiza kandi abashimiye mwese ibyo mukora muzakomeza umutima w'urukundo
ndabashimiye mwese yari Serge Gasore ayoboye ishyirahamwe ejo hazaza ryitaho abana ku bijyanye n'amagara twari kumwe kandi na Claude Bizimana muri Projet COFAD afasha abana babatwa kubahuza n'abandi bana bava mu bundi bwoko biciye mu nkino twari ko tuganira kandi na Charles Kabeza ayoboye ishyirahamwe Extra Mile ifasha abana barokotse kwihonya bwoko mu Rwanda kuri mikro kandi twari kumwe na Kamarebe Josephine ari Kigali mu Rwanda yashoboye kubaza ibibazo aba batumire bacu buno munsi ngaha kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu kiganiro gihijambo abakurikirana ibiganiro byacu turabashimiye cyane kuri kiganiro n'ibivyimvire mutereye tukaba tubifurije umugisha murakoze mwese
murakoze
Fidele.